ndege Sarani na wiyo kumazingwa za inu ngelege Wana ukwada ingedizia kwa sarangede zezia na mwa Wamina ukwada ingedizia kwa sarangede zezia na mwa Wema nagumide izalamu pili ni wide moyo ndaweda Wema nagumide izalamu pili ni wide moyo ndaweda Wamina uduma ingediza kwa gani nunga imuwea yu Wamina uduma ingediza kwa gani nunga imuwea yu Gega juwe sarabi na pili ndizi ni zabamu Gega juwe sarabi na pili ndizi ni zabamu Uzema kweli wandevize nina dina inye nyurua Uzema kweli wandevize nina dina inye nyurua Mandini miaka ilingiri na udanikithi ya jela Mandini miaka ilingiri na udanikithi ya jela Nagini ya mzebu ibili ni memana ramuzi wazi tembiti Nagini ya mzebu ibili ni memana ramuzi wazi tembiti Nona ziana na kibidi jagwa mithi na ngei wakuya Nona ziana na kibidi jagwa mithi na ngei wakuya
Wapi kule betu?
Yesi manje Andesema kwa memandemie ila mone zina wangogea Andesema kwa memandemie ila mone zina wangogea Ndiwe sara iwangamie nijundwa lototwa bugia Ndiwe sara iwangamie nijundwa lototwa bugia Wandeta janina ikibeti na ziana saranga ya buwadhile Wandeta janina ikibeti na ziana saranga ya buwadhile Ona kutika iwanedia maida makwatize kuloboga Ona kutika iwanedia maida makwatize kuloboga Nani senzio na kuya kibeti yati mume wa joni wasiwe Nani senzio na kuya kibeti yati mume wa joni wasiwe Madezikana ikibeti kifini sondo watu nilazia Madezikana ikibeti kifini sondo watu nilazia Usishuwe kama lobo kebeza jinda we sarangabasi Usishuwe kama lobo kebeza jinda we sarangabasi Itayari vini ngutele viundu wezara watu tedisye Itayari vini ngutele viundu wezara watu tedisye
Up boys Yup, some Billy Agibet Mary CMCD What a bad dispense, Mazi. Yamiki.
So, Mayo.
Jobili.
Look at the guy, well. Oh, you two boys. Oh, yeah, you two. When one other. Now, don't ask ya.
One more. And this is for her. She got a room at all. What was it? Yeah. Then you know, eh? Jamila Mulumazi, Yelinda Wet, MKS, this is Ramazi, eh? Razi Muzioka, why do you come here? My name is Jumu, Mamala, Mamunu. Blessa. Olutu. Get away. Mwana kibeti. Akumuni on them. Landing on the. Mwanyo is the store. Elayo amonyo. Matutano. Muna, muna. Masita unie. Masita amukuka. Mate. Mila alola mwini. Una batalla mi odembe, eh? Ma in un bacco.